ngijikisinto kuwe manje olandela mina kubeka namajita lawo buthane mali baby yine sishintshile manje hamba kubeka nalabo hamba kubeka nalabo Sachiga sinto kuwe manje olandela mina kubeka namajita lawo buthane mali baby yine sishintshile manje hamba kubeka nalabo hamba kubeka nalabo
Bonila maputame Uutando bengil sababa Zalile nga mapadu Ukulo ngeze nga bon Ebo kisagutanda Itisi inkombanjela Iyo mbwisele mumba Oh baby ngazi Ngegu kolwe Oh baby ngakela
Sinto kuwe manje olandela mina kubeka namajita lawo buthane mali baby yine sishintshile manje hamba kubeka nalabo hamba kubeka nalabo sachiga sinto manje olandela mina kubeka namajita lawo buthane mali baby yine sishintshile manje hamba kubeka nalabo hamba kubeka nalabo
ngebhada kusalula ngikholwe Hey baby bye hey sungamanu kohle kubeka nalabo ufuna ukubamba kubiloto ngithandile wangitshela ukuthi anginalutho ngangikufonela ngicela isikhathi wena uvela ungitshela ukuthi ngimoshela isikhathi ngiyamangala manje nisusithathe isikhathi I'm sorry manje mina sengenaso isikhathi kubeka nalabo la majito kungixhomela ngawo Kubeka nalabo la majito bungxhomela ngawo Sachiga
sinto kuwe manje olandela mina kubeka namajita lawo buthane mali baby yine sishintshile manje
kubeka nalabo